Yeah, yeah, yeah.
Volume star record.
Here it is done. Buggy Genji. Light all day out. Jump a catini to go alright. Vibes at the pia zika alright. Man a real dealer. Musical killer. Mula pon mula.
Yeah, yeah, yeah.
Flow tighter. Man a gangster. Me girl so sick, she a dancer. On the dancehall scene, call me master. Yeah, yeah, hey, yeah. Buy a starter. Bogi genje, wako kwenye rende. Tafuta kazi, usifinye makende. Shawn Michael, biga kitu K.O. We hustle harder, we have a rich like so.
Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Nakupedol tukislay, tukinjikili. Nikisharia unyapu wezi ukanidi gimi. Nakunywa kuna mashifla za kisongi. Ukisha nipa uningami, ani unioni. Tuna blaze mambegega na the dawn. Izi mamba na chetuli, tukinda asu. Na tuna gun down, kila ni barima. Na tuna gun down, kila ni barima. Tuna pull up kwa mambaro na ma M16. Siku zote nao wadi bagini sin. Kuobogisha na pills za kimezesha. Kuobogisha na pills za ki, za ki.
Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.
Sare mezesha nimejidesha. Rima nina Romeo kuliko wanchweza. Tutazieng na bufero uzidi kalesa. Bududum ukiniritipo kwa mayesan. Zanagi, niko jia waragi. Wesa noka tunakuja kukuzamali. Utashono kibindo kitu kwa sajari. Kuti sita tukimbachi ukonda kali. Jaku nikudise dukulu. Tago shode wamevaisi mafukuru. Mame ameni kwa ria zaki zangaro. Wana dia roju wakona unguchu.
Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.
Endela juga juga ni keuti. Biu just grown inarienga tifla. Wanda ni madon wa melinki. Stand up praise na kuna wodela lajo. Wadango city ni mapandis ni maria mbes. Kuchachicha nikawa napigwa shebe. Bwede laizi merar guzu jeyu. Laita adisia atigraba. Enta mesi mbogi laizi kuchachisha. Maria laizi miu daizi le buakla. Siwa bukla wakutekwa na ginimbi. Ela banku wa banki gagula.
Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazidise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.